The reason for this gathering is because of some intel that I've received. My sources have revealed to me the word that's on the streets. Is everybody here? Y'all can take a seat. And I believe that now we can proceed. Now there's a heist that is about to happen. It ain't no way that we gon' let it. We need the whole team and probably them paramedics. We're looking for a black van. We don't know where it's headed. That's why we need to work fast, because you really gotta get him. The whole plan is orchestrated by 6 guys. Apparently it's hard to spot them because they're disguised. And since they're trying to get rich by breaking the law, let's just get one of them and convince them to switch sides. A bargain plea is all it takes, and it shouldn't be hard on we own the state. I'm the chief, I'm on this case. How they gonna try to fight police? This gonna be great.
I'm in the game, they'll never find like me to relate. I got no master, pull the trigger, just a shot, I kill it. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about feelings. I fucking don't care after messing underwater chilling.
Checking a garden, why they acting like they don't know who they fucking with? When in the real sense, man, I'm the nigga like Schwaz in it. Through the duck in it, ski mask about to put the work in it. Put in a sundan denga, 30 bullets, I'm a mucking
with. Karani wana jichacha na mambita jiwa mekafunga man. Loha tu checking a mutu tunaenda kuchukua hizo mabunda ya tuko rada ya mambanga kabla wajafika si tushakafunga ha tukiwinda sa tunacheki kwa runinga vile tumeungusa wa
remember bwa kinenyesha kisogo saikata vile na nendo the logo ngoso na swani kileta ni zogo nasikizwa nairo tanganyika kidogo kongo noti nataka kwa walenje hii ni kitu nono semi kaliche kani wewe utabonga na manager kwangi smooth na kuanga na challenges
huku ni situ naleta gashida tumetanguliza you follow the leader mondo ni faster hatupotezi mida si ni wanyama tunalalanga mbuga
smogi unga shot niki shuti na kuanga ulunga kawe ni simba misimba wa yuda mlena kincheke na boss kama ruga
mishoni ni safi na hakuna kitu inakuja kunikatizia beba silaha zangu bila worry nitaziko kinikikaribia kamarada ni safi toka pole pole majirani kusafishia anything inaruka mbele yangu si bahatishi ninamalizia
AK-47 Mac 11 kunje kuchocho bro nimekaripia usijaliti ya kani rap ni mina shaking na current tumemari here with the best pillar DJ Khalidia leo ni kwa dandia tushapanga idea tukisha wapora tunafuata njia nilimea jubro nilipandilia
I had them asking who's this chick and where is she coming from I'm the one you've been waiting eagerly to get in the ring I'm not in a hurry but you know it's never early though hanga imevamia my people so niko hapa ku spin ninatembea kwa hewa sikanyagi chini nimepoteza gravity na pepea all over municheki munataka niuliza how to be ligi imebadilika nacheza na mabazenga wananionyesha garills na sini kama naringa na bambika nikiona hii matunda ya bidii
kakuna popo kwa scene gunshot target alikufa clean one shot man I be feeling like will hanko kwanza ilibidi watu pige mag shot kumbap tuna rap kibera dirunda tuna trap when bitch tukupate dunga umedunga mavunja when kapta tupata inda tuko lap you can see it in that on the map
atikatona nataka kolabo za bure
fuck that pigo slap bah! Inakuwa mada kesi tukiwasili.
Wanataka sound city na watu wana sound silly.
Oh really?
Nasikia ni juzi tulishinda mili.
That's cause I pull up with the Draco, leave rappers all in the feelings.
All you cats is acting up, but you rap it, it ain't for really. Kauko sawa, misko sawa, iyo story wachia mviri. You bunch of iPhones, ndo mwezi weka siri. Ulishinda mili, bambona ukai katajiri.
Lipata pake bronika invested, no resting, zingine nika save, why you questioning? Back in the streets, watu bongi na masanse, hola kanse, headquarters tuta pull up na masenke.
Amevurisha mabia ya nataka kanjwe, si hapa ni zogo unabishana na ma big thing. Tuma mambanga tawapona di mabunde, jachisha tukifika utajua nani ya kona sentence.
Mkona sentence, but all I can gather from this is vengeance. Surrender now, cause in a few we bout to make an entrance now. There's only 2 ways this thing is gonna roll, and call me spill. Cause I'm just trying to wanna bro. Kuna option ya kamiti, unaza talk on a parole. The other option it is I see and we know how that goes. But clearly I see you decided to choose death. You ain't ready to negotiate, now please who's next?
Ni murasta wa ndonyo, nan kadogo though mi amada kwa soko. Mi wapigia show, femsi mini, MC mini teacher. Ukuivya tuogopi kuchachisha kuchoma picha.
Choma picha, choma visa, choma CV, choma sifa. So nauliza mbona chuki, mbona sira, mbona vita. Nasikia chicho piako hapo mumeshi kamtoka sita ngoja sister amogopi makara mkona kika
in fact makara ndo dani wondo ututishi so bunduki wanabeba hazi wezi tu gwaisa samahani tafadhali hunileshi kwa sahani mindo ratili na wapima nyuma na mbogi ya fida
sana sana mkiwa ga beast mode na siwezi distort mafala bado wana kiss gods bado wana tiptoe tipi tip do nikipiga reggae show hizi do tunazisakanga huku home baka kwa shows I Kenya tu sahi tunajitanga danger zone tunapendaga shere Jugava inanga form Usani pime kwama kwa magunza onanga form Ndojua wakta kiche kivile walimada gengeton
Gengeton Kisumua biro girende wrong Danger zone Gimanya nyaka kikora zone Anezone Ombito achamu kyo renge God ya unethot Hata jua jui cause
some damn gods.
Adwa nyoba, tikwari ya tunegweka. Dhirikari nogo tweka, tumarege mana shoka. Na minisha bonga, na ndenga nisha ikoka. Ya mdomo si ya chocha, kwani hii change buda inanzaga.
Ni mina wewe, sio vita kaya kuku na mwewe. Tukisha sort difference etu, agiza upewe. Love to lewe, tukichana tukilalo ya lele. Nimechoka na hicho kibana, tusonge mbele. Tuhimsiki mebeba mabata, kuna karata inasakata. Zekil mutua lileta matata. Ilibaki kidogo ni omoki na timi na bade wa shenzo alikata. So usinipe msomo ni dhani umesoma na kumbe ni shule ulihata.
Nonsense, ibendi weyo mangenya, ngoma racha, ngoma timi. Uheroga badhuka jija miriambo, ingitum kitimi. Samoko uheroga bondo ji, ibedi ngewa kuongo. Ni kitwaro bedo wa life surrender faster, this is the whole police. Mkona chese kutoka ingori, only come to comply. Na wezi banja vako apa, we don't take no lies. Elisha Elina Ben C, don't even try to offend me. Nasikia nyini ma MC, mkitaka kubonda then speak.
Toka kitambo majina ni Elina Saina, chana katak zin. Kwa grind na kwanga hard, so yapa ni crime scene. My time ni pate back na kika tai chi. Kantai ni kame back walai mtani ti.
Washa ni DJ na Ben C mtani, wananita the true ninja. Ama preacher na scan menaswa juni. Kama ni nakicha kukikuchani na tisha. Daily na zidi kuchatisha hata licha ya konywa. Bado tu na zidi vimba kichwa,
yeah. Sezi kantaka skamfuko pia iko chakas. Nilikuwa na saka kakrobatik flani ya kosakas. Wakaleta frakas kuni dhulumu kagavi makas. Ati na trespass plus na kas kama raskas.
Na zangu rastas zimefanya nkashiki kan. Mesiki kan kipiga dili katili alkadhalika. Na keep it clean kadobi hawamini njili nimeshika. Wamesiki kwa kisema mrasta lazima banki ya meshika.
Juja dasta uju master meku confused na gangster. We ni pasta siji kwa nini unafanywa kadasta.
True factor in fact sami ni friendly kuliko Kasper. Hata maji siwezi kata mi uvumilia kama cactus.
Mi ameni nasa kanitandaza ati nilikuwa napiga anasa. Pingine sasa nitoka kitu lakini sina ata shilingi ni tafash.
Usijalika kitu utapata lakini usidhubutu kuwapa. Itadhibitisha tu umeblanda so kitu tutafanya ni kuwapasha.
Mister, hii ni business, we speak. Kudisturb risky, kudiscuss jwa blisters kwa hii class tricky. Wametukalia kiti, na raia inyiti. Kuwa discharge ni normal tuneza dedia kamiti.
Mindonko in charge the streets and in fact siski. Easy excuse muna toa zina disturb this be the last chance. Chusai to shut dispatch 50. Tactical soldier, samta keep up chill please.
Still bado na kesi juu venye madrapa na kill. Wanan consider kama Messi venye na droga na skills. Na compose until ni pop smoke kwa drill. Niko madre, adi snoopa na die line is still.
A line is still na Benzi mi na keep it real. Bible scripture na prayer ndo zina shift my thrill. Na still I'm ill na high bidi ni pop my pill. I am a melipa bill na si speak of will.